Nkhani yophunzira nambala 8. Mulungu wa Ibulo 22 mpaka 28. Tizisonyeza kuti ndife woyamikira. Pamene pachokera nkhani, Akolose 3 verse 15. Sonyezani kuti ndinu woyamikira. Nyimbo nambala 46. Timakuyamikirani Yehova. Zimene tiphunzire. Kodi tingaphunzire chiyani kwa Yehova? Yesu komanso wakhate wina wa ku Samaria pa nkhani yoyamikira. Munkhani, tikambirana zitsazo zimenezi komanso nzina. Tikambiranaso chifukwa chake tiyenera kusonyeza kuyamikira komanso mmene tingachitire zimenezi. Ndime wani, funso. Kodi munthu wa ku Samaria amene Yesu anamuchiritsa anasonyeza bwanji kuyamikira? Siku lina anthu tena amene ankadola khate anaona Yesu akubwera. Anthu analibe mtengo ogwira, koma anatamva kuti Yesu amachiritsa anthu odwala matenda osiyana-siyana, ndipo ankakhulupirira kuti awathandiza. Choncho anafuula kuti, Yesu, mlangizi, tichitireni chifundo. Yesu anachiritsadi anthuwa. Nzosachita kufusa kuti onsewa anayamikira zimene Yesu anawachitira. Mawu amusa akuti, tanthauzo la mawu ena. Kuyamikira munthu kapena chinthu kumatanthauza kuzindikira kuti munthuyo kapena chinthucho ndi chamtengo wapanali. Mawuwa anganeneza kuthokoza kwambiri kuchokera mu mtima. Mawa mmusi athera pamenepa. Koma mmodzi wa iwo, yemwe anali ochokera ku Samaria, sanangu yamikira mu mtima. Iye anapita kwa Yesu kukathokoza. Munthuyo anakhudzidwa mu mtima moti anatamanda Mulungu mokweza mawu. Luka 17 verse 12 mpaka 19. Ndime 2 ndi 3. Fuso A. Nchiani chingati walitse kusonyeza kuyamikira. Fuso B. Kodi tikambirana chiyani munkhani iyi? Ifeso tiyenera kuthokoza munthu aliyense amene watichitira zinthu mokoma mtima. Koma nthawi zina tingayiwale kulankhula kapena kuchita zinthu zosonyeza kuyamikira. Munkhani iyi tikambirana chifukwa chake tiyenera kulankhula kapena kuchita zinthu zosonyeza kuti tikuyamikira. Tikambiranaso zitsazo za anthu otchudwa mʼBaibulo amene anali oyamikira, komanso amene anali osayamikira. Kenako tiona njira zina zimene tingasonyezere kuyamikira. Nchifukwa chiyani tiyenera kuyamikira ena? Ndime 4 ndi 5. Funso. Nchifukwa chiyani tiyenera kuyamikira ena? Yehova ndi chitsazo chabwino kwambiri pa nkhani yoyamikira. Njira ina imene amachitira zimenezi ndi kupereka mphoto kwa anthu amene amachita zinthu zomusangalatsa. Malemba amatilimbikitsa kuti tizitsanzira Mulungu monga anake okondedwa. Efeso 5 verse 1. Choncho chifukwa chachikulu chotichititsa kuyamikira nchakuti timafuna kutsanzira Yehova. Kodi chifukwa china chotichititsa kuyamikira nchiyani? Kuyamikira kuli ngati chakudya chabwino chimene chimasangalatsa ukamadya ndi anzako. Munthu akatiyamikira timamva bwino mu mtima ndipo ifeyo tikayamikira munthu timamuthandiza kuti na Yesu amve bwino. Munthu amene tamuyamikira amazindikira kuti zimene anatichitira zinali zothandiza. Zimene zizimachititsa kuti tizigwirizana kwambiri ndi munthuyo. Ndime 6. Funso. Kodi mawu oyamikira amafanana bwanji ndi maapozi a golide? Mawu athu oyamikira amakhala mtengo wapatali. Paja Baibulo limati, mawu olankhulidwa pa nthawi yoyenera ali ngati zipatso za maapozi a golide, mbale za siliva. Miyambo 25 verse 11. Tangu ganizani mmene mapo za golide anga kongolele atayikidwa mbale za siliva. Nanga mungawagule ndalama zingati. Ndiye inu yo mungave bwanji munthu atakupatsani. Mawu amene munganene poyamikira munthu amakhalaso amtengo wapatali choncho. Fundo ina yoyenera kuyikumbukira ndiye kuti mapo za golide sangaonongeke. Nchimodzimodzi ndi mawu athu oyamikira. Nkutheka kuti munthu amene tamuyamikirayo sangayiwale kwa moyo wake wonse. Anthu amene anasonyeza kuyamikira. Ndime 7. Funso. Mogwirizana ndi Salimo 27 verse 4. Kodi Davide ndiponso anthu ena amene analemba masalimo anasonyeza bwanji kuyamikira? Pali atumika Yehova akale ambiri amene anasonyeza kuyamikira. Mmodzi mwa anthu amenewa ndi Davide. Lemba la Salimo 27 verse 4 likuti, chinthu chimodzi chimene ndapempha kwa Yehova, chimenecho ndi chimene ndimachikhumba. Nchakuti ndikhale mnyumba ya Yehova masiku onse a moyo wanga, kuti ndione ubwino wa Yehova, komanso kuti ndiyang'ane kachisi wake moyamikira. Iye ankayamikira kwambiri kulambira koona, ndipo anachita zinthu zosonyeza kuyamikirako. David anapereka chuma chambiri kuti chithandize pomanga kachisi. Naoso ana Asafu anasongeza kuyamikira polepa masalimo kapena kuti nyimbo zotamanda Mulungu. Munyimbo ina anathokoza Yehova nkusongeza kuti ankachita chidwi kwambiri ndi ntchito zake zodabwitsa. Salimo 75 verse 1. Apa zikuonekera kuti Davide komanso ana Asafu ankafuna kusonyeza kuti ankayamikira madalitso onse amene Yehova anawapatsa. Kodi inuyo mungawatsazire bwanji? Ndime 8 ndi 9. Funso. Kodi Paulo anasonyeza bwanji kuti ankayamikira abale ndi alongo ake? Nanga izi ziyenera kuti zinathandiza bwanji? Mtumwi Paulo ankayamikira abale ndi alongo ake ndipo ananena mawu osonyeza kuyamikirako. Nthawi zonse ankayamikira Mulungu mmapemphero ake chifukwa cha abale ndi alongowo. Iye ankasonyezanso kuti amawayamikira mmakalata ake. Mwachitsanzo, mavesi 15 wayambirira Roma chapter 16, Paulo anatchula Khristu anzake okwana 27. Iye ananena kuti Purisika ndi Akula anayika miyoyo yawo pa chiswe chifukwa cha moyo wake, komanso Febe anateteza iyeyo ndiponso abale ambirimbiri. Paulo anayamikira abale ndi alongo akhama amenewa. Aroma 16 verse 1 mpaka 15. Paulo ankadziwa kuti abale ndi alongo ake onse angwiro. Koma mmawa omaliza kalata yake yopita kwa Roma, anangotchula makhalidwe awo abwino. Abale ndi alongowo ayenera kuti analimbikitsidwa kwambiri atamva zimene Paulo analembazo zikuwerengedwa mokweza mu mpingo. Mosakayikira, izi zinathandiza kuti azigwirizana kwambiri ndi Paulo. Kodi inuyo mumalankhula kapena kuchita zinthu zosonyeza kuti mumayamikira zimene anthu mu mpingo anu amachita? Mawu fotokozera chithunzi cha ndime 8 ndi 9 akuti, kalata ya Paulo ikuwerengedwa mu mpingo wa ku Roma. Akula, Purisika, Febe komanso anthu ena akusangalala kwambiri kumva mayina awo akutchulidwa. Mawu pa chithunzi chakuti, kodi kalata ya Paulo yopita kwa Roma imatiphunzitsa chiyani pa nkhani yoyamikira? Ndime 10. Funso. Kodi tikuphunzira chiyani pa zimene Yesu anachita poyamikira otsatira ake? Yesu anayamikiranso zimene otsatira ake ankachita mmipingo ya ku Asia Minor. Mwachitsanzo, anayamba uthenga wake wopita ku mpingo wa ku Tiatira ndi mawu akuti, ndikudziwa ntchito zako, chikondi chako, chikhulupiriro chako, utumiki wako ndi kupitira kwako. Ndikudziwanso kuti ntchito zako zapanopa nzambiri kuposa zoyamba zija. Chivumbulutso 2 verse 19. Yesu anayamikira ntchito zawo komanso makhalidwe amene anawachititsa kuti agwire ntchitozo. Ngakhale kuti iye ankafunika kuwapatsa malangizo, anayamba ndiponso kumaliza uthenga wake ndi mawu olimbikitsa. Yesu ali ndi udindo waukulu chifukwa ndi mutu wa mipingo yonse. Choncho sikuti amafunika kutithokoza chifukwa cha ntchito imene timagwira. Ngakhale zili choncho, amayesetsa kutiyamikira. Kunena zoona, iye ndi chitsanzo chabwino kwambiri kwa akulu. Anthu amene anali osayamikira. Ndime 11. Funso. Malinga ndi lemba la Hebrews 12 verse 16. Kodi Esau anasonyeza bwanji kuti sankayamikira zinthu zopatulika? Nzomvetsa chisoni kuti anthu ena otchulidwa mʼBaibulo anali osayamika. Chitsanzo pa nkhani iyi ndi Esau. Makolo ake ankakonda Yehova komanso kumulemekeza koma iye sankayamikira zinthu zopatulika. Lemba la Hebrews 12 verse 16 likuti, muonetsetsenso kuti pasakhale wadama kapena aliyense osayamikira zinthu zopatulika, ngati Esau, amene anapereka udindo wake monga woyamba kubadwa powusinthanitsa ndi chakudya chodya kamodzi kokha. Kodi Esau anasonyeza bwanji kuti anali osayamika? Iye anachita zinthu mopupuluma nkugulitsa ukulu wake kwa Yakobo powusinthanitsa ndi mbale imodzi ya mphodza. Patapita nthawi, iye anadandaula kwambiri chifukwa cha zimene anachita. Koma popeza sanayamikire zimene anali nazo, panalibe chifukwa chomveka chodandaulira kuti walandidwa ukulu. Ndime 12 ndi 13. Funso. Kodi Aisraeli anasonyeza bwanji kuti anali osayamika? Nanga zotsatira zake zinali zotani? Aisraeli nawonso anali ndi zifukwa zambiri zowachititsa kuyamikira Yehova. Paja Yehova anawapulumutsa ku ukapolo pobweretsa miliri 10 ku Igupto. Kenako anawapulumutsanso poononga asilikali onse a ku Igupto pa nyanja yofiira. Aisraeliwo anayamikira kwambiri ndipo anayimba nyimbo yotamanda Yehova. Koma kodi mtima woyamikirawo unapitirira? Aisraeli atangokumana ndi mavuto ena, anayiwaliratu zinthu zabwino zonse zimene Yehova anawachitira. Kenako anachita zinthu zosonyeza kuti analibe mtima woyamikira. Baibulo limanena kuti khamulose la Aisraeli linayamba kung'udzira Mose ndi Aroni, koma zoona zake nzakuti ankang'udzira Yehova. Exodus 16 verse 2 ndi 8. Yehova anakhumudwa kwambiri ndi mtima osayamika umene Aisraeli wanasonyeza. Kenako ananena kuti mʼbado onse wa Israeliwo udzathera mʼchipululu, kupatulapo Yoswa ndi Kalebe. Tiyeni tsopano tikambirane zimene tingachite kuti titsanzire anthu oyamikira nkumapewa mtima osayamika. Tizisonyeza kuyamikira. Ndime 14 ndi 15. Fuso A. Kodi mwamuna ndi mkazi wake angasonyeze bwanji kuti ali ndi mtima oyamikira? Fuso B. Kodi makolo angaphunzitse bwanji anawo kuti akhale oyamikira? Mbanja. Anthu mbanja akamayamikirana, zinthu zimayenda bwino. Mwamuna ndi mkazi wake akamayamikirana kwambiri, banja lawo limalimbaso kwambiri, ndipo savutikaso kukhululukirana. Mwamuna amene amayamikira mkazi wake amaona zinthu zabwino zimene iye amachita, ndipo amayimirira nkumuwuza kuti ndi odala. Miyambo 31 verse 10 ndi 28. Nayenso mkazi wanzeru amayamikira zinthu zabwino zimene mwamuna wake amachita. Ngati ndinu makolo, kodi mungatani kuti muziphunzitsa ana anu kuti akhale oyamikira? Muzikumbukira kuti ana anu amakonda kutengera zimene inu yomwe mumachita ndiposo kulankhula. Choncho muyenera kupereka chitsanzo chabwino ponena kuti zikomo, ana anu akakuchitirani zina zake. Komanso muziphunzitsa ana anu kunena kuti zikomo, anthu ena akawachitira zinthu zabwino. Muziwathandiza kudziwa kuti mawu oyamikira ayenera kuchokera mu mtima, komanso mawuwa akhoza kulimbikitsa kwambiri anthu. Mwachitsanzo, mulongo wina dzina lake Clare anati, mayi anga ali ndi zaka 32, bambo anga anamangidwa ndipo mayiwo analera okha ana atatu. Ineyo nditakwanitsa zaka 32, ndinazindikira kuti sizinali zophweka kuti achite zimenezo pa msinkhu umenewo. Choncho ndinawuza kuti ndimayamikira kwambiri zonse zimene anachita pondilera limodzi ndi azichimwene anga. Posachedwapa, anandiwuza kuti mawuwa anawafika pa mtima kwambiri, amakonda kuwaganizira ndipo amawathandiza kukhala osangalala. Mawufotokozera chithunzi cha ndime 15. Maya kuthandiza mwana wake kuti ayamikire mulongo wina wachikulire chifukwa cha chitsanzo chake chabwino. Mawapa chithunzi chakuti muziphunzitsa ana anu kuti aziyamikira ena. Ndime 16. Funso. Perekani chitsanzo chosonyeza kuti kuyamikira ena kumawalimbikitsa. Mumpingo. Tikamayamikira abale ndi alongo athu timawalimbikitsa. Mwachitsanzo. George yemwe ali ndi zaka 28 ndipo ndi mkulu, anayamba kudwala kwambiri moti sankhata kupita ku misonkhano kwa mwezi wa thunthu. Ngakhale atayambiranso kusonkhana, sankhata kukamba nkhani iliyonse. Iye anati, ndinkadziona ngati wopanda pake chifukwa choti sindinkhata kuchita zinthu zina mu mpingo. Koma pambuyo pa misonkhano ina, mʼbale wina anandiwuza kuti, zikomo kwambiri chifukwa mumapereka chitsanzo chabwino kwa anthu a mʼbanja langa. Kunena zoona, takhala tikusangalala kwambiri ndi nkhani zimene mwakamba pa zaka ziwiri zapitazi. Zatithandiza kulimbitsa ubwenzi wathu ndi Yehova. Mawu anandikhudza kwambiri moti ndinayamba kulira. Pa nthawiyo ndinkafunika kulimbikitsidwa ndipo zimene mʼbalewo anachita. Ndime 17. Funso. Mogwirizana ndi Akolose 3 verse 15. Kodi tingasonyeze bwanji kuti timayamikira Yehova chifukwa cha zimene amatipatsa? Kwa Mulungu wathu wolowa manja. Yehova watipatsa chakudya cha uzimu cha mwana ali lenji. Mwachitsanzo, timalandira malangizo ku misonkhano, mʼmagazini komanso pa website yathu. Kodi munayamba mwamvapo nkhani, kuwerenga nkhani kapena kuonera zinthu pa JW Broadcasting nkuganiza kuti nkhani imene ndi yakonzera ineyotu? Kodi tingasonyeze bwanji kuti timayamikira Yehova? Lemba la Kolose 3 verse 15 likuti, komanso mtendere wa Khristu ulamulire mʼmitima yanu, popeza munayitanidwa ku mtendereo monga ziwalo za thupi limodzi. Ndiponso sonyezani kuti ndinu oyamikira. Njira imodzi ndi kumuthokoza nthawi zonse mʼmapemphero athu chifukwa cha zinthu zabwino zimene amatipatsa. Ndime 18. Funso. Kodi tingasonyezeso bwanji kuti timayamikira Yehova? Timasonyezaso kuti timayamikira Yehova tikamaonetsetsa kuti malo athu olambirira ndi aukhondo. Tiyenera kuyeretsa nawo komanso kukoza zinthu mʼnyumba ya ufumu yathu. Komanso ngati ndi udindo osamalira zipangizo za mpingo monga zokuzira mawu kapena zoonetsera mavidiyo, tiyenera kuzisamalira bwino. Tikamasamalira bwino nyumba za ufumu zathu, zinthu sizingaonongeke msanga. Izi zimathandiza kuti pakhale ndalama zambiri zomangira kapena kukonzera nyumba za ufumu zina pa dziko lonse. Mawu apa chithunzi cha ndime 18 akuti, tikamathandiza nawo kuyeretsa nyumba ya ufumu, timasongeza kuti tili ndi mtima oyamikira. Ndime 19. Funso. Kodi inuyo mukuphunzirapo chiyani pa chitsanzo cha woyang'anira dera wina ndi mkazi wake? kwa anthu amene amagwira ntchito mwakhama potithandiza. Munthu akamayamikiridwa akhoza kuyamba kuona moyenera mavuto amene akukumana nawo. Chitsanzo pa nkhaniyi ndi zimene zinachitikira woyang'anira dera wina ndi mkazi wake. Iwo anali mu utumiki tsiku lonse kunja kukuzizira kwambiri ndipo anaweluka atatoperatu. Nyumba imene anafikira munkazizira kwambiri moti mulongoyo anagona atavala chijasi. Kutacha, iye anauza mwamuna wake kuti sangakwanise kupitiliza utumiki wawo. Tsiku lomwelo analandira kalata yochokera ku ofisi ya nthambi ndipo inali ya mulongoyo. Mukalatayo anayamikira kwambiri mulongoyo chifukwa chotumikira Mulungu mwakhama komanso mopirira. Ananenaso kuti akuzindikira kuti sizophweka kusamuka Mulungu uliwonse. Mwamuna wake anati kalatayo inamulimbikitsa kwambiri moti sananeneso chilichonse chokhudza kusiya utumiki. Nthawi zingapo pamene ineyo ndinkabva kuti sindingapitirize utumikiwo iye ndi amene ankandilimbikitsa kuti ndisausiye. Banjali linakhalabe mu utumiki oyendayenda kwa zaka pafupifupi 40. Ndime 20. Funso. Kodi tiyenera kuyesetsa kuchita chiyani tsiku lililonse? Perekani chifukwa. Tiyeni tiziyesetsa kulankhula komanso kuchita zinthu zosonyeza kuyamikira. Mawu athochokera mu mtima kapena zochita zathu zikhoza kuthandiza munthu kuti apitirize kupirira mavuto mdziko lomwe anthu ambiri sayamika. Tikamayamikira anthu ena timayamba kugwirizana nawo kwambiri ndipo mgwirizanowu ukhoza kukhalapo mpaka kalekale. Koma chofunika kwambiri nchakuti tikamayamikira ena timakhala tikutsanzira Atate wathu Yehova yemwe ndi wolowa manja komanso wa mtima woyamikira. Kodi mungayankhe bwanji? Nchifukwa chiyani tiyenera kuyamikira ena? Kodi ndi anthu ati otchulidwa mʼBaibulo amene anasonyeza kuyamikira? Kodi ifeyo tingasonyeze bwanji kuti tili ndi mtima woyamikira? Nyimbo nambala 20. Munapereka mwana wanu wobadwa yekha. Nkhaniyi yathera pamenepa.